Fire! Fire!
Don't nobody do it up like I do it.
First of all,
I cut so much you thought I was a DJ.
Let me make one thing clear.
So don't change the diesel, turn it up a little.
The Capital FM Mixmasters are here to take over. These are the sounds of Capital Mixmaster DJ Joe. DJ, His Majesty Joe Mfome. And if your gal doesn't know about him, tell her to ask her girlfriend.
Wait, dada, mi unaniumiza. Wait, dada, sijamaliza.
Kutoka kwa mama yangu mama vyote kuvijali uko na silingani kabisa kwa naye akuti na mkole ukakata kabisa na shina la penzi langu nana eti kisamali uko na boloni yake mimi na wewe lisikushina mwana na choma ubani na vishwa peto na kuwa mtu wa Qurani lumia sana sana kile sikushe na mwana na choma ubani na bicho peto na kuwa mtu wa Qurani lumia sana mimi lumia sana sana
tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele jalala tatizo kwa tumbaga uko na mapenzi siwezi tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele jalala tatizo kwa tumbaga uko na mapenzi siwezi.
Life's about making right decisions. And the right decision today is to link up with DJ Joe and Folly on your best mix of music.
Ungejua jinsi gani machozi lolia kuchungua penzi langu na mwenzio jinsi gani vile nimeumia moyoni hata kupendwa sitamani utamu mapenzi mwenzako umekula kwangu na mwenzio sitamani hata raha tena misioni nasikia hivi sasa na mtoto anaitwa mamu bila kinuna mpaka tabasamu mefanana sana sana mimi mwezako tena mapenzi misina hamu tena napangwa kwa madale salamu nataka nende mbali nipuki vita na wali mwingu mimi mwezenu siwezi
tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele jalala tatizo kwa tumbaga ukuna mapenzi siwezi tatizo kwa tumbaga
Oh, no, come on, no, what I'm about to know. I can go with me now, Melissa. sababu mimi kuja kwako, ila mimi mwenye moyo nimekuchagua na kutafuta, nione sura yako na kutamani iwe karibu yako, kama ni gari ndo mapenzi yawe taiti, imbidogi mami nishalinunua, kama salamu gani wa ukinimisi, ni bibi mimi nitakupigia na kutafuta, nione sura yako na kutamani iwe karibu yako. Aya, baby, yeah, oh baby, sema basi unachotaka mami, sema basi unachotaka hani, aniachana na mawazo kishetani, ukiniacha mimi nitabaki na nani?
Ninge mtuma, ninge siwezi tambua ishara zake. Kwa kimi ningefika, ningemzoea rafiki yake basi. Ningetumana, ningezitambua ishara zake. Kwa kimi ningefika.
Sisilini na mpendo, nintikisiri Mungu mote, nintikisiri.
Kinarita, Margarita, usijifanye kama ujui kilichotuleta. Mawaidha kwenye pari ya pana kuleta, ila kama una maombi leta leta. Njia tulisha ikimbiza makilometa, logo ni nyeusi na inametameta. Wakati wanajiuliza kupata punchline, inafululiza kufanya hit song. Hukuni kidunduliza, so mamani long. Na bado sijamaliza, so the party's on. Michongwe na wakimbiza, usone wako hoi usongo menipitiliza. Sherezi kianzi Arusha kuelekea Ibiza. Ninja nazi na vunja maviza, na chana maanga na pasuwa giza. Nini nuru so ware nikiza, makini na Jesus. So bump the cheese up, bump the cheese up.
Olele, nusu saya mshale, nusu suruale, nusu kwenye glasi, nusu papale. Nusu isimame ni kurusu ulale. Olele, olele, nusu saya mshale, olele, nusu papale.
DJ so smooth, you can knock your socks off without taking off your shoes.
Rafiki wa mtima, haya wafanya leo, wiki ikifika kesho tajibu nini kiyama? Kwa yale yote mapendo ni kama kio aliyokupa niliona.
Suka mwana na kusaliti kutoka pakono kwa mimi na ye.
Mimi na ye.
Suka mwana wako wivu katiliki kumata haji ube.
Nini wa unatima bigiji wakaranga za kuongeshwa. Najua mwana mke ya kipenda. Kapenda kwe
Capital FM's Mixmaster Joe Informa.
Tumetafuta, tumeuliza, hakuna ajuae, anavyozuka, anavyopita, si umdhani yae.
Na farani kabisa, na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi, unafata, kube anaela.
Longo longo nyingi.
I'm sitaki. Eti mimi dada wako pati. Nasikia nina wengi mashuga daddy. Sipigi kazi mira. Alanza pesa misi taki. Eti mimi dada wako pati. Nasikia nina wengi mashuga daddy. Sipigi kazi mira. Looking for a savior. Cash my down. Need money be the major. Cash my down. Cause you know I got the paper.
Ingawa jua lotosi na mini wote tunapita na kamwe maiti ya jiyoshi. Inalangu shatumika sana kutajirisha watu. Nyota ndogo alisha sema kuna watu na viatu. Bunduki ya uvi watu ila watu ndo anauwa watu. Dunia kama jalala tazama kwa jicho la tatu. Mr. Mbaya watu wana husda na roho mbaya. Tunawaita watakatifu kumbendo mavampaya. Yali sema mengi de mwangu alipo toroka. Nifundisho tosha na changamoto kwa mwana choka. Nimepita mengi mitiani ya kila namna. Ndio maana mimi si shangai wakinita mbeba lawama. Washikaji wengine feki kwenye dili hawakujui. Wanadhani kila jogo wakiwika ni asubuhi. Riziki ya mwezi ziba labda mtaichelewesha tu. Na kesho mmeshusha mwenyeza na nipaisha. Kote mliko bana kidume ndo natusua. Mnanijua na kamua roza wanga zinungua. Patna
mwone ukumunile. Mwenyezi Mungu nomba unilinde. Kwenye vita nile. Na minishike kono nishike.
Utapata kivuli kuona mina kupenda. Nili kutamini na leto penzi kulienzi. Na leo siyamini kama umesaliti mpenzi. Kufuka nili kukuta kijijini sitimbi. Umebeba mahindi na furushi la magimbi. Huku sirinishia mithili ya ufamaji. Nafsi nabe kakiri kwamba kweli na kuitaji. Kigori, mwenye umbo kama la mdori. Wala siku taraji ungepige na mistori. Nili furai kuweza kukufahamu. Na anika kwa hindi subidi zangu salamu. Kwa kuwa nili kwenda tukumtembele ya bibi. Yote ya niyo jiri tukumweleze ni vidi. Wote walishangaa kusikia nataka mchumba. Kwani vijana wengi wa mjini tunakasumba. Wakaweka kikao niweze kutoa fursa. Niliapa kujua iwapo ningekukosa. Walinikabidhi nirudi nawe mjini. Na nikakusisitiza mjini kuwa makini.
Nafsi yangu nilikupa uvichuze mpeza. Na sasa jijisika kuchanganya. Wakati hukasa ichika ukalikana. Dunia ikinia dama. Kuwa nawe tena itawezekana mpeza. Nishampata matu napendana. Majera makubwa na jeru
alikuwa mzuri mithili ya malaika. Alipotua mjini Zubeda nipata shika. Hakika nionekana alikuwa mgeni wa jiji. Nilipokuwa viatu nilivikuta ndani ya friji. Alifanya viweka washikaji wakanicheka. Hakutaka kitanda lilala kwenye mkeka. Alipokuwa akiona magari alikimbia. Akimwona mtu fanya TV anamwamkia. Kila alichofanya alikuwa anakosea. Nilimvumilia kwa kuwa hajazoea. Akai kwenye sofa alikuwa anakaa chini. Mafuta ya kupikia eti anayapaka mwilini. Namnunulia soda hatake nataka togo. Nikimletea keki hatake nataka boga. Hatinani walimpenda sababu ya uzuri wake. Nasikitika mashangingi wakawa na piki zake. Akaanza kunywa pombe alipokwenda kusuka. Usiku anatoroka tena kwa kuruka ukuta. Nilipokuwa natoka naye nyuma anatoka. Nikimtuma kitu anadai eti amechoka. Nikienda kazini ndani analeta magwana. Magari ya kifahari yakawa yanapishana. Hakika sikereza dunia zikamteka. Hatimaye hata nyumbani pia akatoweka.
Nafsi yangu nilikupa uvichuze mpeza. Na sasa jijisika kuchanganya. Mapenzi hukasa jijika ukanitana. Dunia ikinia dama. Kuwa nawe tena ingewezekana mpenzi. Shambana metu kumimani.
DJ Tio.
Jana ni maji ya moto. Kesha niunguza mina teketea. Niliwaka na ototo. Wangeniuguza siku tegemea. Na kama dunia tambala langu lisha toboka. Sina tapo kulala na kesha kwa kimoku. Wale marafiki lokula nao. Na kunisifu sasa siwaoni. Eti sina kikisenda ninao. Kukua sina kitu fukoni. Kama
The Capital FM Mixmasters are here to take over. These are the sounds of Capital Mixmaster DJ Joe.
Asiyefunzwa na mama ufunzwa na dunia misemo ya wale. Family ndugu lawama sikutaka karibia kwangu lipotea. Bona manyeti kufa kwa nya kumenivuka kwa mali na vunja daraja. Jua likizama nafsi na nyongea mawazo. Nani ni mke lawama peke yangu naongea hamnazo.
Penda umpendi, una pena mwingine, ana ipenda mwingine hata sempendaga. Na kila mtu anataka teku yake. Sa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh, bwana alivyonipenda yule. Alivyonipendaga, alivyonipenda yule. Siku yale nikamwaga, alivyonipenda yule. Alivyonipenda yule. Siku yale nikamwaga. Yule alinipenda bure, oh, nikamwacha kwa ajili yake yule. Alipata pesa na zenye hiyo siku na maana. Kweli macho yaliniada. Aki macho ya niniada. Alivyo nipenda kwa vidi. Suzidi kanihonya mimi sisiki. Urembo pekea uridhishi. Oh, inahitaji zaidi. Taipu yangu. Oh, ni yule na yenye watamani ya penzi langu.
I'm gonna latcha. Nani kivuta waya, ujue ni shajikoki. Nani kivuta waya, ujue ni shajikoki.
Batia hizo mbana bana.
Misina ma story, mob story ni moko tu. Timana na zile mob story mitoko tu. Story mikoko tu, marafiki mapopo full. Them fool you wanajifanya wamelewa. Na kumbe wana stresses za kuolewa bu. Subiri maisha ya wapikie bu. Nipe namba mini come through. Makini so waru waru. Nishazi changa changia mawazo tujenge hekalu. It's been a long time hustle. TZ, JZ, Rust. Wallahi. Mapo mimi na chotaka nilipak. Mazima mama mama K National Park. Papa K, mama K, I know you smart. Juni mebarikiwa wala soki smart. We play smarter. Rafikizo walisema nini doesn't matter. Ulimboni menas, kaumboni sodak. Ulingoni sikuwa chivili fimbomi na chap. Maringondo kabisa nazigisha nkikupata. Nili zangu ndeye kwa zino kingoni. Kataba samu kama kidoti wa kingoni. Wapinzane wa hemi maji shingoni. So, excuse me, kena get your number. Kena get your number. Excuse me, kena get your number. Kena get your number. I'm gonna latch ya.
Ring, ring, napigiwa simu tone. Niko zangu
tuna ring ring na pigiwa simu ton niko za ring 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 na pigiwa simu ton ring ring na pigiwa simu ton ring ring na pigiwa simu ton niko za kapadona na machis tunachoma na soga pembeni niweze kuipokea kumbe kwea yes ebana inakwaje mtu mzima
Kimya kimya njombe esko kina mima Kuna bonge la pati mazela Kimya kimya mashuri wamedondoka toka state Kavipi usage mtu wechomoka
Okay, aina noma sage mtu nachomoka Goja kwanza nende home nika change Nipe dakika 20 mwendo tax Niambie mko pande gani vipi nyasi tutachoma
Jeshinjo, we tutachoma Kimya kimya wemsomeshe kapachino kwenye kona Akupe kitu charusha Minacho cha dodomo sisa kutoka bling to overcome any soma
Shhh, jeshin tayari nimeona Wapi mudumu, kesto, kweli nimeamini, kweli ni patia Grasi zote wani bila mlio, cheers
Mima kanisua amesha andali na kavipi tunzetu jutu kabonye Kisha ndio kwenye sami tukamoke kia ina pembeni taikuni ali ya ni Charlotte na Tina
Kama unataka kucheza bas cheza,
kime kime
Kama kupigia mitungi bas pigia,
kime kime
Kuna demu memzimia pon fate,
kime kime
Ini patia kime kime, kila kitu kime kime Shhh, taratibu, cheza,
kime kime
Shhh, mono na rimu
The Capital FM Mixmasters are here to take over. These are the sounds of Capital Mixmaster DJ Joe.
Nasikia kuna tuzo mpo kwenye listi Nasikia mnabebwa kwenye maplaylisti Nasikia mnaundugu na hawa jurnalisti Na vipi kusu hizi beef za kule na huku Sijui kusu beef chief mina fuga kuku Wapi nani lini? Who when why? Who am I? Maswali kispy Una wifi? Wifi sina chief mini kuna wife
Unaandikiwa na niki?
Sijui yo kalamu jomba naandikia biki
Unatoa nyimbo nyingi?
Sikumbuki kutoa nyimbo minatowaga hiti Eti who am I?
Tabasamu duni mesa ya matata
Misi kiongozi na pigani yo kombozi na kama kooni zaidi ya jinamizi kwenye njozi Nasaka haki, sio kilio cha somaki Machozi kwenda na majiki kipaji sio bahati Akili yangu sio uwanja majaribio Neno langu linaongeza faraja kwenye video Na fikiri nifike, sisemi tu nisikike Jasho langu linafanya malengo nifanikishe Niko tayari kwa heri ama kwa shari Jino kwa jino kumwaga mboga na mwaga ugari Meshe yenye kamari hatari ndani ya safari Kichwa ni bina kama mchanga wa bahari Huni mwingiri wangapi mna wabashiri Na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri
Kindagate mbaka chuo kikuu Don't come for my cheese na my sister do me gonna do Hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi, hapo vipi Magaribi mpaka nyanda za juu Kanda jaziwa kaskazini mpaka east is super coming Hapo vipi,
All you wanna be DJs? This is how you do it.
Nikipata umepata mama tunakwenda juu.
Nikipata umepata baby tunakwenda juu.
Nikipata umepata mama tunakwenda juu.
Hii ni salamu na ufahamu kama unauza mapenzi sio kwa binamu. Una haja kusubiri hii ni hukumu. Hakuna kitu utapata utangoje kaskari wa zambu. Dume suruali, dume kaptura. Shauri za kole mbradi sipati ya sara. Usiona utani misiongi hata kwa ishara. Taniambia nini mpaka unigeuze fala. Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi. Sentana ngugusi hata ukiongea kidosi. Yabaki mapenzi tusiletiana ujambazi. Hata upige sara kasi tachonga viazi.
Bahili kama nini?
Ndo mnavyosema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema.
Wani dume suru wali kambali na mi. Mbali na mi. Kama dume suru wali kambali na mi. Wadani na mi. I want that Gucci, Fendi. Spend it on a girl like me. My days be Monday, Monday. Spend it on a girl like me, yeah.
Ni honge na nunwa nini? Kwa nini yani? Kuna kipi nsicho kijua ina TV ndani? Siulize nitakupa nini dada, piga moyo konde. Viuno vingi kama wali wa kimakonde. Sipende hela kama mfuko. Haufanya unapofanya upate zako. Vishawishi vingi binti sema na moyo wako. Na ujifunze pesa zinauza utu wako. Tajiri mtata kama sala. Zipo hela sitoi, soba hile mini bala. Unapenda hela zangu na mina zipenda pia. Kila mtu wabaki na zake, bye baby tutongea.
Mwanaume wa hivyo wa nini sasa?
Ndio mnavyosema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada, unitaki mema.
DJ Joe.
I'm gonna call you Lola. I'm going to be your kaka. Kagari alivai kuna toyo. Na tukichoka dato nde moro. Usinipe gonjwa la moyo. Cause you them girls and lawyer. You die, you die, you feel. You know you're rocking with the best man. And I've been so lonely in my life. But now I can hold on tonight. Kamata chini, kamatia chini, 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 kamata chini, kamatia chini.
Wanasema nimechechi, nimepitia mengi, please let me break.
It's so smooth. You can knock your socks off without taking off your shoes.
Wanasema nime change, nimepitia mengi, please ni penny break. Fake, nani adui?
Nani adui?
Nani mpenzi, nani real, nani fake?
Nani fake, nani fake?
Kuni discussi. Wakutoa, wakunipa maxi. Fuwa jua hamtaki za waki. You people talk too much. Mugina taku tafuta kama na deal. Mugina taku kuta tume chill. Akaleta maneno wa Kiswahili. Ataku jua unalipache bill. Mugina ataku tagi. Mugina heki wazi ni hater. Yo binadamu kazi wengine mtani pendaga kisepa. Saku niletea shazi tuk tuk. Pingo za kipaparazi kwa too much. Tantari tantari, this is too much.
Life's about making right decisions, and the right decision today is to link up with DJ Joe and Palmy on your best mix of music.
Nimepitia mengi, please ni penny break, 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 break. Nani rafiki, nani adui?
Nani adui?
Nani mpenzi, nani real, nani fake?
Nani fake, nani fake?
Kuni discussi. Wakutoa, wakunipa maxi. kuwa jua hamtaki za wapi. You people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tume chill, akaleta maneno ya Kiswahili, atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutagi, mwingine haki wazi ni hater. Yo binadamu kazi, wengine mtalipendaga kisepa. Za kuniletea shazi, too much. Pingo za kipaparazi, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. People talk too much. Oh no, 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 too much. Zilata, zinywe maji, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. People talk too much. Too much. Too much. Too much. This is too much, too much, too much. Usinge kuwa na in charge, watu tunge mwagishana sana rathi. Mwingine ndo washtaji, ukigeuka mgongo wa wachi. Za kuleta mapicha picha longo longo, bongo anamaindisha mambo madogo. Leza kakufelisha ta michongo, nyuma na malaika kaika sogo. Mwingine atakutagi, mwingine haiki wazi ni hate. Yoyo binadamu kazi, mwingine mtalipenda gangisipa. Za kuniletea shazi, too much. Pingu za kipaparazi kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. People talk too much. Oh no, 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 too much. Sina tansinyo imagine, no, too much.
Tantari, tantari, tantari.
Alfajiri mefika, anga inanga. Mvue nanza katika, gafa tumbo lanja. Na weka sauti kwa speaker, nipata umea wanda. Mara simu inaita, jina la kutwa. Akisema, mama yuhu ikitandani, kama si wa leo wa kesho. Na kupona season, upate japo neno la mwisho. Nino mtoto wa keke, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, aridumi alisha golewa. Tizama jasho langu mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, ya Rabbi mora numpaki. Matatizo,
matatizo, yatakwisha lini? Matatizo, kila siku pewa mola. Matatizo, yatakwisha lini? Yafulizo.
Mwenzako I feel so good, nindenki kora. Awo mwendo unafanya kusu, na unigo shora.
Capital FM's Joe Informant.
Zako I feel so good, nindiki kora. Awo mwendo unafanya kusu, na ulivo shona. Ati unakwenda au na good, wakata kona. Nyuma, nakatuni za masudi, ulivo nona. Hey, hey, hivi unapenda wavifu wa karoboti. Anasana, au waze wakununu wa maganoti. Anasana, oh, oh, oh. Anita, macho kama unanita. Sasita, shepu vela sidika. Anita, macho kama unanita. Sasita, shepu vela.
Ajumi, shumi, shumi. Una violence, shumi, shumi, shumi. Wawde shuna violence. Ajumi, eh, shumi, shumi. Una violence, show me, yeah, show me, show me. Wow, you show na violence.
Umenifinyanga kama Madonna, Makonde na Nonya, kama mpira Maradona, kichuya kona. Na wakisema na mawenge, wambie wera son. Wakiringisha peremende, itakugawia kona. Chunga kipenzi macherifu, mabaya sana, oh. Na wendo doctor kunitibu, niwe salamu, oh. Oh baby, Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayondo sister. Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayondo sister.
Show me, show me, show me. Una violence, show me, show me, show me. Wow, they show now violence. Show me, show me, show me. Una violence.
kubadisha na mudi yangu ikaharibika usije shindwa kutoka no chukua glass na weka wine na sip kidogo inaniingia naamua later nitakwambia jinsi mnavonikera you know I'm crazy over you crazy crazy over you lakini sasa nachoka
Kitandani Sodoma kiuno kama nyuki donora
Mwenilo watu sunge nagira Osijeleta lefarika mpira Chumba katu sinjo kanzira Kashiko na usize nyutagira
Mchoto yani mukiri ukire Mchoto yani mukiri Mchoto yani mukiri ukire Mpaka nani shigiri shigire Asa aki likiri ligire Yendo mama chiburi chibure
Mwenile ameni kamata
Tu sei tu sexy amani
Buje buje yamani
Mungu ameumba apa yamani
Natamani nikaseme na yamani
Tu sei tu sexy amani
Buje buje yamani
Mungu ameumba apa yamani
Natamani nikaseme na yamani Na mimi amezaliwa Ili mimi ni wenga Maka sasa nimechanga nyikiwa Maka jaje awe na mi
Mtoto yani wakiri wakire Nani shigiri shigiri Asa aki hikiri hikiri
Najia kukikuta tajuta Kama nikikuta unanitania Mana moyo wangu nimekupa weke Mimi ni mfungwa tena mjinga Nimejileta gerezani Tena siku waza ntakuwa mateka Najua ulinizungusha sana Sijali uwa ni mambo ya ujana Kupenda wewe, sejuti.
Maneno yalisemwa mengi sana. Kuna wakati nilikata tamaa kukupenda wewe. Sichoki
moyo machine,
ila majibu ya upendo ulishakosa. Nimekupendea nini
moyo machine,
ila majibu ya upendo.
Kio wakidanganyima, umejipodoa, umepodoka.
The Capital FM Mixmasters are here to take over. These are the sounds of Capital Mixmaster DJ Joe.
Kio wakidanganyima, umejipodoa, umepodoka. Mweno na shepu, yote mwanani. Misuru wari ya nidondoka. Tukimbizane nini sarome wangu? Iyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarome wangu. Ukimona jongo. Inama kidogo, shika magoti. Ninimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti. Chumbani bingiri bingiri saba zote.
Unante kenyaga ukinyonga sarome.
Unante kenyaga ukinyonga.
Unante kenyaga ukinyonga kweri.
Unante kenyaga ukinyonga.
Aprokoto, tingali tingali ndani kwa moto. Mtamnyongea, msokoto. Temesumu kali kama koboko.
Mapenzi yananipa shida. Shida mama, nidonda lisoko na tiba. Tiba mwana.
Usije baby, kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mi baby, kwenye msamwanda. Mwasinga ingenge ninganganga.
Unante kinyaga
ukinyonga sarume.
Do you want to party, but you don't want to leave the house? We got you, wild out in style.
Shanasa,
I swear you didn't make me sing. Singing every day, giving them some rain, feeling your embrace. You're my everything, wanna know you queen.
Una taka kiki kwa piki piki, mara black mara white fiki. Kama unatikisa kibiriti, I play no game, I'm sone rafiki. Ukija kama upepo utapepea, ukijifanyo na mapepo tunakeme. Kama unataka mchezo kawashe luninga, kwizi hakuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mjini utaingia kingi, meli naelea feli na zama shilingi. Haraka na haraka tisa kosa pimbi, unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shootingi kama risas. Vitu vingine vikienda, avirudi rivasi kama sama. Asararo inachopenda, tunasemaga pesa makarata. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili tuende na wakati.
Ain't no party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
Demu wake mapenzi hayachagui masikini wala tajiri kupata au kukosa ni mapenzi yake muumba. Oh yeah, usiwasikilize wale nini wanasema juu yetu sisi. Macho na masikio yako kipenzi elekeza kwangu mimi. Katikati ya ukweli uongo ujitenga pembeni. Wanapokuita changu dawa sijali mimi na wewe najua iko siku tutafunga ndoa. Watafunga midomo wataposikia na kuita wife na wewe wanita husband. Watasema mchana na usiku watalala. Watasema mchana na usiku watalala. Watasema watachoka sisi bado tusonga mbele. Watasema watachoka sisi bado.
Bila kumwacha ndio siwezi.
Bima, nimeuza madale. Redio nyimbo mezima, ndio hatare. Meneja umebaki jina, nitakia tatale. Ole shabiki zangu, waloni sifu kwa maneno matamu. Leo mati zangu, nimitusi tu kwa Instagramu. Kimwa na statangu, eti naya nifamu. Hata muna izi kimpigia, ananifukia kama salamu. Magazeti nyumbani kwa kukusa bali. Sunajuaga utasikia tafarani timoni kwa zari. Amemwagwa na venye nilivyo nyonge tabia ya kwa jibu. Sinaga kama naiona michambo ya matemu wa zamani. Nopitiaga na yosema ya ramana. Sababu kuna anejua kesho. Anepanga ni rabana ila mificha ni confidential. Ukisaliomba sana mumeo nisije kwa kichekesho. Mana rafiki wa jana ndio adui mkubwa kesho. Aje utanipenda
kwako chali chali ndani donda funza shaga jipia bora kukueleza imenishinda siri wendo umeniweka kiganjani nikiteleza unikoshe na mwili chonde usije nieka disangani naichunga kauli ziraponza zitafanya tuwe madui madui kinywa tia kukuri mama chofumba sije kutamani mabedui mabedui
simama wakone yoma namba wani
chane msamba pasua miamba pasua anga tunasema sema sema kama karanga maisha na muziki acha maneno weka muziki ukiwa sub kiwa hap kiwa juu kiwa chini piga muziki safari na muziki acha maneno weka muziki kiba unachopenda na ukitaka kucheza cheza muziki
bamba ta shika kamata rumba chakata kaboka mchizi shadata shadata
nataka kukimbia na una break what
the Capital FM Mixmasters are here to take over. These are the sounds of Capital Mixmaster DJ Joe DJ Joe DJ Joe DJ Joe
no time my pembe ongezemkia kuri utotoni usipotembea kibebwa mgongoni champion boy nita wana samata rap 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 no time mapembe ongesemkia na ukini beep tunakupigia and let me make one thing clear rap 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 staki kusikia simba so chui so mamba kuzi yangu inatosha kujigamba na sina maneno kwenye kanga kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba
kisa unaweza kusaki sasa. Sisi yana fegi uchome kibanda, kalale wote ndoto zako za kitanda. Si bado tuko macho bila ya wanga, unga mkanda, kaza na kamba, ama ufata nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga, tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Kiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, kamata, rumba, chakacha. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What bet bongo kongo kwa tabu mbeki. Cheza lokasa ya mbongo uwezi ku make. Watch yourself sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi, kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba, ama ufate nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga, tunasemaga chambua kama karanga. Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Kiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Fali na muziki, acha maneno weka muziki. Imba unachopenda.
Swagger like us. yake mahbibu kwenye maradhi alonitibu siri yangu karibu bado namkumbuka sana alonifanya silali jua kali nitafute tukale lakini atakujali tani akatekwa na wale alonifanya silali jua kali nitafute tukale ila wala kujali tani kaka
tapata wapi kama ile nampendanga sana tapata wapi kama ile nanipende sana tapata wapi kama ile nampendanga sana tapata wapi kama ile nanipende sana.
Hey handsome boy, how are you?
How are you? Pon memwacha isti zoo.
I need to talk to you. Do you understand?
Twende na noma hata mimi ni understand.
You have someone special in your life?
Ni bwana ndo sababu ndo nisema unaona.
Took up in hits. Took up in hits. Took up in hits.
Nimemwacha isti zoo.
I need to talk to you. Do you understand?
Twende na noma hata mimi ni understand.
You have someone special in your life?
Ni wewe na ndo sababu ndo nisema unataka wife.
I'd like to get to know you better.
Hata hivi nilivyo mbona mitani na beta?
You know, I think it's just so funny.
Na wewe unataka kuingia kwenye hii funny?
Don't you think we make a handsome couple?
Hata ukupia mahandsome wapo.
Help me around town, I think I'm stuck.
Ningekwambia tangu mwanzo ka stuck.
And die, sonny, I need to buy a car.
Mitaa sinza hivi mimi na car.
Can you tell me where do you live?
Hey, washikaja kitona lazima aone wivu.
Do you understand what I just say?
Inje, I understand it kama sikosei.
Na mimi ni mbwa maruku ya juu. Kote ni bimi, si hakuna nja. Niko na wewe tu, sisi sehemu. Nisha kukambira ni mbwa na mimi. Na mimi ni mbwa maruku ya juu.
Nataka niwahi kufika, njia ina jam sasa wapenda pita. Nimekaa karibia saa sita, sasa kukaa nimechoka. Oh baby, sijamwona long time now. Nona ruto kama mwezi jana. Nimeshamwambia mama nimefika tangu mchana. Anajua nimeshafika, ameshafika, amekasirika. Alipika tangu mchana ila sasa lunch imegeuka dina. Nimechoka kupiga phone na beep beep. Atuelewan, nimechoka kupiga phone na beep beep. Atuelewan, beep beep. Move out the way. Nimechoka kupoteza time. Na siku nyingi kwenda home. I am missing my baby.
Are you one of the DJs? This is how you do it.
Anajipoza na maji, na nini hata muda sina. Isha mkanya, ninasikiza ma melody. Isha mwambie nini wewe. Kupenda sana utakuwa chizi. Haya naga ujuzi yawe. Kila mtu wanalili ya mapezi. Karibu chama la batela. Ukinipenda, namaliza leo leo tu. Siku izimba kudanganyana. Mbla na mchana, isha kuwa poa 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 poa. Hakunaga mapezi yale. Ya kukandana ni zamba za kali. Money on the table yawe. Kinachofuata ni mimi na wewe. Na wewe single boy, I am a single boy. With a single boy, in a single boy. Single boy, me now a single boy. With a single boy, single, single, single boy.
nimemkosa nalia najilaza sababu amechoka mengi amevunikia yalongoza anataka kuondoka ana siku ya pili sasa hajarudi nyumbani kulala namwonea huruma sana haya mapenzi haya na mani karibu chama na bachana kinipenda na maliza na leo leo tu siku zikuwa kudanganyana kula na msana shabu wapo wapo watu hakuna gama penzi yali ya kukadana ni zama za kari mani onga cheiko nawe inachopata ni mimi na wewe
Capital FM's Mixmaster Joe Infome.
Tony kama na nit no ve una bomba ta fondo na nit no ve que uno na zinazi ana vocati no ve she started blow me kisses kaja mwenye nikasema hey mister you want my hands she's in love but she's in my to chain kiss up she can push kiss up Sema mimi nampango na wewe wala usiwe na kiwe hapa kanya mwenye ila naomba nyingi na leo siku kama huu na kuita sijui kanya na nani ila naomba uwe na mimi uko kidogo 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 hata nina chapo mandondo 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 naza kuruka ruka tu kibobo 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 Sema gentlemen bona hasume tusije poka na jashome na ama classic man taratibu kanite gentlemen bona hasume tusije poka na jashome eh kisara chike pushi kisara chuu kisara chuu kisara chuu pushi chuu chuu sina chuu 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 Tampina kama ringtum, anama ringom Uyu bintim tam tam Soja zake ziko simpong, apeli bingom Anihishi ham ham Nikonae sina nyimbo, nikatoba single Paka salsa na album Nimkali wa mitindo, ategi mingo Kita nani masham sham Ina siku minikorai Ina siku wizi penzi lina tiyo forai Ata mama na papai Wanasemo meri zidi TBS kwa uborai Ina siku minikorai Ina siku wizi penzi lina tiyo forai Dem mama dem babae Wanna say more many city TVS Go on ay Kutani tena barae Ay Barae Juni patena barae Sik Barae Kuse 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 barae
Umejazi kasi kama mlima kitonga Akipa kama bitozo na jigonga Biga matata na kwelu mekwende skonga Yae na poko mace na kukol tunabonga Hello, wendo mamito Amini mindo papito Okay, wendo mamito Chana nao ya dunia yote mapito Okay, weni bonge la dem Hata machizo mesema bonge la dem Amini weni bonge la dem Tupendane tupi ane yeni kila sehe Wendo mama Kaila Of course, mindo baba Kaila Amini wendo mama Kaila Chana nao na kufata wote ni matayla
Tena wambi Wendo chitu lale Any one or two, see you get your catch up on the wine on the night.
Get away,
utanizingua. Nitaka jiunge na mimi, kama ni pesa we kunywa utanunua. Mi mwanzo sikuamini, nikajuaga vya kuzua. Ume mjinga ni mimi, ninaitunza wenzangu wanachukua. Ai, oh mapenzi, oh mapenzi linifanya ka mtoto nilii vibaya. Mie siwezi, walo nikuta we nilache niseme njina.
Changamoto, tuvisa visa furani. Hey, otatu kidonda chako kwangu maradhi. Matu sonone kapo kwangu simanzi. Ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi. Oyani sonone kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa, nimenongewa. Vurugu patashika, ay, punguza kidogo. Na mengine kadhalika toto suna nielewa. Hapo hapo liposhika. Ukiongeza kidogo ni mwenza kwa taunia.
Sweetie, sweetie,
number one. My baby, oh,
you're number one.
My darling,
number one.
Oh, yeah, come on. My sweetie, sweetie,
Joe
Fowler.
my sister more than me. Because I struggle to my friends, I come back to one of my
friends. Na chemba kitu gani mara bange mara matusi sana musingi gani
nimeipa mecho pi mafisa mulu nami kusanta chabu tuwa mapenzi kwa neku wa nyumbani
asa sivi yangu mieli nambia mwanamke anahitaji kupembelezwa kupetipeti matunzo pia ukenda rafu kutampoteza muziki ni mfano wa binti mzuri na ndo maana namfunza kwa vazi na uturi.
Ah, pigi kimya, wendo fight kabisa una mana. Wabana puwa kila siku mnalotana. Yako liko mia musikili kama binti. Mwono na wachezea unawatema kama binti. Mara wema, mara joket, mara nat, mara penny. Zia mnafanya musiki mpatema binti.
Ata wazo za manji, balisha semaga kazi na dao. Chamu inu ujukwani, nikuwa kikisha wanabaga. Amuchenzo kuringa ringa, nuwa wanadata. Kadiri kau si mencinta, selawat kau mata. Ini bensin, nak cek bagi sudah. Barang-barang mati, bisa lompok sini kan.
Ini bau kopi, masih kumpul.
DJ Joe.
Panas kelo, para maringo. Achan ni jidai,
jidai, jidai.
Kwa wako pendo. Wengine kando tupe nare tu furai.
Furai, furai.
Tabia na mweneno, tabia kufiteno. Kinyata mita tadada.
DJ Joe Mfalme.
So fimbo, aranga nyiki na bingo, wengi kawa tare shy.
Nishai, nishai.
Nisha mwimbi ana nyimba, yerere pa miutinga kunipenda fishangai. Chumari mchuzi wa mamba, yendo waro mindo chambo, akini pasikinai.
Tu baba goro, ae babae.
Pepeta,
pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta, pepeta